Yo, you don't go bias. Baby boy, PG boy. This a boy, Jim Case, Jim Kizo. A bartender of change. You know what it is, homeboy. Remix. Go, turn up.
Mini ambassador of change, niko ambassador. Don't ask me why you change. Na kila kitu sa anytime ya ku change. So kau kona mi, si you come no to change. Mini ambassador of change, niko ambassador. Don't ask me why you change. Na kila kitu sa anytime ya ku change. So kau kona mi, si you come no to change. Kidogo buzz, ninawakilisha chrome. Si stories za hekaya na wadopia ni uform. Manze wacha ni rhyme, speedy niko on the time. Kila muta me resign, kwa the winner ni ya mine. So let me do the song, cause I don't wanna wait for long. I need to prove them wrong before they get along. Wame tutambwa teachers, this time tumewa taught. Wazeya wakizinduka, wanabaki wame float. Bado haina ngori, kompendi yo tunamake. After then we tell them sorry, kwa kukunda versus fake. Mahata wa hi game, wana wish, si to daddy. Kila kitu kiwa ready, watabaki wamefedi yo. Na wakilia, wanafia, nikiwapa idea. Like a spear, nikitoka watahepa kama dia. Watu hawa, ni mimea, siku hizi na fagia. So mzeo, say yeah, juicy wezi right there.
Mini ambassador of change, nika ambassador. Don't ajani why you change. Na kila kitu, say anytime ya kuchange. So kauko na mi, see you come, do to change. Mini ambassador of change, nika ambassador. Don't ajani why you change.
Kiza flow, wana jidai da bomb lakini hawa wezi blow. I'm on another level, another chapter on another page. Nimeji army kama soldier, I'm ready for change. Design mi hu rap, iko haa kuliko weather. Waki fake na legzi, na dunganga to my leather. Say not to tribal wars, tusha pita hiyo age. Kani mziki mzia, tega stio kwenye speaker. We never settle for less homie, kama wanyika. Vitafi kali kimi stari, hadi wana tawanyika. Jim Case kwenye flow, kiwa sofa, I never gauge. Hang nasi to ku change, uwa Work so strange. Chimkizo niko ndani ya hii basi ya kuchange. Kiwa pa more money bro, wadai hiyo change. Wadai hiyo change, yo.
Mini ambassador of change, niko ambassador. Don't ajani why hiyo change. Na kila kitu sa anytime ya kuchange. So kau kona mi, see you come no to change. Mini ambassador of change, niko ambassador. Don't ajani why hiyo change. Na kila kitu sa anytime ya kuchange. So kau kona mi, see you come no to change.
Usinite strength, nipo mi, na natafuta chance. Mini kikosewa, na siwezi revenge. 3-4-5, no, siwezi get. PG boy, baby boy, like my pets. Ukimeza, natema, ukiwasha, nazima. Mvivu kawa mvivu, kuna sama kisokoni. Mvumilivu kala mvivu, kubakishia jirani. Okay, na blow, na flow, bado mina leta show. Usintupieko hoz, cause mimi si goz. We ni sonko, mi ni choko, kuni kuna msozo. Rap ndo chapa, hip hop ndo sana. Na mwaga burudani za kifani nje na ndani. Staki utani, uchungu moyoni, akili kichwani, kalamu mikononi, daftari mezani.
Mini ambassador of change, niko ambassador. Don't ajani why hiyo change. Na kila kitu sa anytime ya kuchange. So kau kona mi, see you come no to change. Mini ambassador of change, niko ambassador. Don't ajani why hiyo change. Na kila kitu sa anytime ya kuchange. So kau kona mi, see you come no to change.
Yeah, it's time ya kuchange mzea. You know what it is, day daddy. Yo, lens kwenye beat. Ni time ya kuchange mzea.